Lesson 17. Day's activities.
Ke tsoga ka 6 phakela.
I wake up at 6 a.m.
Ke a tlhapa.
I bathe.
Ke bokeja.
And then I eat.
Ke ya sekolong.
Then I go to school.
Ke tlhotse kwa sekolong.
I spent the day at school.
Re ne re dira dilo tse dintsi.
We were doing a lot of things.
Ke ne ke itumetse gompieno.
I was excited today.
Go ne go na le baeng ba mapodisi.
There were visitors from the police.
Fa ke tswa sekolong, ke a itapolosa.
When I come back from school, I rest.